kali, nimechill zangu ndani, inabishwa hodi, ni yule mrembo wa jirani. Amefuata nini? Yeye anasema nisijali. Amefuata movie, kaja kupiga nami story. Alivyowaka toka juu mpaka chini, kazama ndani, sitaki hata kuamini. Lakini usipige kelele, utaamsha majirani. Mwenye hizi nyumba za kupanga, mwenye nyumba hajaweka hata sali, baby. Usipige kelele, utaamsha majirani. Mwenye hizi nyumba za kupanga, yo kodi sijalipa peke yangu, dale. She looks so nice, the girl she's so pretty. The way she put her smile, she make me heart pretty, pretty. Na brother wake ananita brother man. Mta wapili nasikia na nani. Najiuliza akisha jua mami, ntaweka wapi sura yangu kwa jami. Leo katimba na tutaki utani, taruka kila pande na wasome inani. Usipige kelele, oh my 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 my, oh na 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 na. Usipige kelele, utaamsha majirani. Mwenye hizi nyumba za kupanga, mwenye nyumba hajaweka hata kali, baby. Usipige kelele, utaamsha majirani. Mwenye hizi nyumba za kupanga, yo kodi sijali.